Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Nadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya wa cya kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Turabaganirira rero ku ndwara ya malaria nkuko mwakomeje kubidusaba. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze nshuti mwese bakunze ba radio Ijwi rya Amerika muri kiganiro muri isanga cyo kwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu ubuzima, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Tuganira uyu munsi ku ndwara ya malaria yanga ikazahaza rubanda. Nkuko bisanzwe kandi muduhe telefone zanyu tubahamagare. Nomero yacu ya WhatsApp ni 1202 44 1931. Ndasubiramo, ni ukubanza akamenyetso ko guteranya 1202 44 1931. Uyu munsi turibanda ku ngamba zafashwe mu Rwanda mu kurwanya iyo ndwara ya malaria, kubera ko umutumirwa wacu turi kumwe kuri telefone niho ari Kigali mu Rwanda ni Dr. Mbituyumuremyi Aimable, akuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima nyine mu Rwanda RBC. Turaza kurebera hamwe ingamba zafashwe mu gihugu imbere, turebe ziteganijwe kongerwamo ahagamijwe kurushaho guhangana n'iyo ndwara ya malaria. Mugomerero hafi ya radio yanyu muganire n'umutumirwa twabatumiriye uyu munsi. Mwarabidusabye, nagira ngo rero twongere tugaruke kuri iyi ndwara ya malaria, indwara imwe mu zikomeje kwibasira ubuzima bw'abantu. Mwatubwiye rero ko malaria ibahangayikishije, ko mwifuza umuganga wo kongera kwibaganiriraho umunsi rero n'uyu. Abo mu Burundi namwe muze mukudusangiza ku bitekerezo cyangwa se n'inama ku bikorwa mu Burundi mu rwego rwo kurwanya malaria. Malaria ni indwara yugarije isi nk'uko narimbivuze, ariko ishobora kwirindwa kandi igakira. Mu mwaka 2018 ku isi hose habarurwaga abantu miliyoni 228 barwaye malaria. Muri uwo mwaka iyo ndwara yahitanye abantu 405,000. Mu bana rero bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko basanzwe babarirwa mu cyiciro cy'abibasirwa n'iyo ndwara ya malaria, abo yatwaye ubuzima ku isi hose babarirwa mu 272,000 aho ni muri uwo mwaka wa 2018. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu Dr. Aimable Mbituyumuremyi, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Jenny.
Reka nongere ngushimire cyane uyu mwanya rwose kuba witabiriye ubutumire ukaha uyu mwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo bongere basobanuze ku byerekeranye n'iyi ndwara ya malaria. Ubushize twaganiriye na muganga Emmanuel Hakizimana atubwira byerekeranye n'umubu ukuntu wororoka mu gutera malaria. Iyi ndwara rero mu Rwanda n'ahandi ku isi yafatiwe ingamba, ariko iranga ikazahaza abantu. Mbere y'uko rero tugera kuri izo ngamba, Dr. Mbituyumuremyi, nagira ngo nanone muri make mwibutse indwara ya malaria icyari cyo n'ikiyitera.
Murakoze cyane. Malaria ni indwara imaze igihe kirekire cyane, ikaba ariko ari indwara iterwa n'agakoko gato cyane bita Plasmodium, ariko katabasha kuboneshwa n'ijisho ry'umuntu. Ako gakoko rero kakaba gakwirakwizwa n'umubu w'ingore bita Anopheles. Uwo mubu iyo urumye umuntu urwaye malaria, umukuramo twa dukoko twitwa Plasmodium, hanyuma ukabitwara mu kanwa ndetse no mu rwungano rw'igogora rwawo, ugakoreramo. Hanyuma igihe cyagera ukaba waruma undi muntu utarwaye malaria, malaria ikaba nayo imwinjiye n'utwa dukoko tukamwinjiramo, tukaba twakurira mu mubiri we kugeza igihe natangiye kugaragariza ibimenyetso. Muri make rero nicyo malaria ivuga, ariko wenda tubaza kuvuga no kumenyetso byayo. Ariko muri make ni indwara iterwa n'udukoko twitwa Plasmodium, tukaba dukwirakwizwa n'umubu w'ingore witwa Anopheles.
Iyi ndwara ya malaria ni indwara nyine imaze igihe nk'uko mubivuze, ndetse amahanga n'ibihugu bitandukanye harimo Burundi n'u Rwanda bayifatiye ingamba. Kuki iyi ndwara ikomeza ikaba ikibazo ku batuye isi? Nagira ngo mbere na mbere ubanze utubwire nk'ikintu cyabwira umuntu uko nyine afite iyo ndwara ya malaria, bimwe mu bimenyetso mbere y'uko tureba n'ingamba u Rwanda rwafashe.
Malaria igaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye, ariko navuga ko biri mu bice bibiri by'ingenzi. Hari malaria yoroheje na malaria y'igikatu. Malaria yoroheje rero irangwa cyane cyane no kugira umuriro, icyo kimenyetso cy'ibanze kiranga umuntu urwaye malaria. Ariko hakaba hazaho ibindi bimenyetso nko kubabara umutwe, kuba waribwa mu ngingo, kuba wacika intege, kuba wagira ikizibakanwa, kuba wagira ibyo kubira ibyuya cyangwa se ugatengurwa. Icyo gihe ni malaria yoroheje. Ariko uko utinda kuyivuza niko udukoko tugenda kororokera mu mubiri, tukangiza ingingo zitandukanye z'umubiri. Ibyo rero bishobora gutuma haza ibindi bimenyetso bikomeye bituma malaria yitwa ko ari malaria y'igikatu. Abana bato bakunze kuba bagira ibimenyetso byo kuruka no gucibwamo, ariko n'abakuru bashobora kugira ibimenyetso byo kuruka bitewe n'uko malaria itangiye gukomera. Nyuma yaho rero twa dukoko nababwiye twitwa Plasmodium, uko tugenda tukororokera mu maraso y'umuntu, dushobora kugenda dushwanyaguza ingirabuzima z'umubiri w'umuntu bita globule rouge cyangwa se insoro zitukura, bikaba byatuma umuntu abura amaraso. Icyo gihe tuvuga ko afite malaria y'igikatu, ariko yagaragaye mu buryo bwo kubura amaraso dukunze kwita ko ari forme anemique cyangwa se nyine ubwo buryo bwa malaria y'igikatu ariko igaragaye mu kubura amaraso. Ibimenyetso bishobora kuba byagaragara mu bijyanye no kuvugishwa cyangwa se gutakaza ubwenge. Icyo gihe malaria yatangiye kwangiza ubwonko, bigatuma tuvuga ko ari forme cerebrale cyangwa se uburyo bwa malaria y'igikatu ariko yagaragaye mu buryo bwo gufata ubwonko. Ndetse n'igihe umuntu ashobora kuba yagera muri koma, ibyo bita nko gusinzira ariko kubitabasha kumva atari bito kibisanzwe, ahubwo bitewe n'uko ubwonko bwangiritse. Iyi nayo ni malaria y'igikatu mbi igaragara mu buryo bufata nyine ubwonko. Ariko hari n'ibindi bita kugagara, aho usanga ari ibimenyetso birenze gutengurwa, bikamera nk'uko waba ufashwe n'amashanyarazi, uburyo ubona ko ugagaye ukanatakaza ubwenge icyarimwe, nabyo ni ubundi buryo nyine bwa malaria yafashe ubwonko. Hari igihe ishobora kuba yafata rero impyiko ikazangiza, ugasanga igihe cyageze impyiko zangiritse burundu, ubwo nabwo ni malaria y'igikatu ariko yafashe impyiko. Ishobora no kuba yafata ndetse n'izindi ngingo z'umubiri nk'ibihaha, bikaba byatuma uhumeka nabi ku buryo butandukanye. Ndetse ku bagore batwite bashobora kuzamo ibindi byago byo kuba inda yavamo cyangwa se bakagira ibimenyetso by'uko inda ishaka kuvamo bitewe n'uko afite malaria. bikande tujyanagira naho biviramo ko umubyeyi azabyara umwana ufite ibiro bidashyitse. Kugira ngo muri make ni ibimenyetso navuga, ariko harimo ibya mbere bibanza bya malaria yoroheje, hakazamo ibimenyetso bya malaria gikata ariko bishobora kuza mu buryo butandukanye bitewe n'aho byafashe.
Yego. Ibi bimenyetso
hagati aho ngaho byose ni ibimenyetso bisa bigaragara no ku zindi ndwara. Ikimenyetso kimusiga cy'uko urwaye malaria ni uko utanga amaraso bagasanga mu maraso yawe harimo kwa dukoko twitwa plasmodium, nibyo byemeza ko urwaye malaria.
Yego. Ibi bimenyetso mutubwiye ni ibimenyetso bikomeye, ndetse urumva ko umuntu akwiye kubikangukira akamenya ko bishobora kuba byamugeraho ingaruka zikomeye ku mubiri, ku magara ye. None ingamba zafashwe, tuvuge mu Rwanda aho muri, zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo iyi ndwara ya malaria itazahaza abantu ntibe byagera no kuri iyo ngiyo y'igikatu, nizihe mu byerekeranye no kuyikumira cyangwa se kuyirwanya?
Ingamba za muri zashyizweho mu Rwanda hari kuyikumira, nk'uko bivuzeho kuyikumira harimo uburyo butandukanye bukoreshwa, harimo gutanga inzitiramibu zikoranye umuti ku baturage bose. Ibyo bikorwa nibura buri myaka ibiri kugeza ku myaka itatu, ariko tukanaziha abadamu batwite ndetse n'abana batoya, kuko by'umwihariko ni ibyiciro bizahazwa cyane na malaria kurusha ibindi. Rero ntabwo arembera ya myaka ibiri cyangwa itatu, igihe tumuboneye aje muri serivisi z'ubuvuzi ahabwa inzitiramibu kugira ngo imurinde kwandura. Ingamba ya kabiri ikoreshwa ni ugutera imiti yica imibu imbere mu mazu, ibyo twita ko ari insecticide, ariko imara igihe kirekire. Ibyo bikorwa by'umwihariko mu turere tuzahaye cyane turi mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'intara y'Amajyepfo, kuko dusanga ariho malariya yiganje cyane mu Rwanda. Ingamba yindi ya gatatu yo kwirinda ni yo gukangurira abaturage isuku y'aho batuye, cyane cyane mu muganda, kuvana ibihuru hafi y'ingo zabo, kuvana ibimene by'amacupa, indyo, amasafuriya n'ibindi byose byarekamo amazi, ndetse no gufunga amadirishya hakiri kare kugira ngo ya mibu itabasha kuyinjirana. Ku bijyanye n'ubuvuzi rero, ho hari ingamba zashyizweho nanone zijyanye no kuvura umuntu wese ukekwaho ibimenyetso bya malaria, akivuriza ku mudugudu bikozwe n'abajyanama b'ubuzima bahuguwe, aho babasha gupima neza malaria ndetse bagatanga imiti ku bana no ku bakuru basanzwe bafite malaria, kuko bafite imiti ihagije ibasha kuvura. Ibyo rero nabyo birakorwa nk'ingamba yihariye ndetse inatanga umusaruro ukomeye mu kugabanya impfu zitewe na malaria mu Rwanda. Ariko hari ingamba nshyashya ziri gutekereza gushyiraho zindi, z'ingenzi.
Izo nshya mushaka kongeramo ni izihe?
Mu ngamba zimwe ziriho ni zashyizweho bitewe n'uko twasanze ko imibu iri kugenda ihindura imikorere yayo, ugasanga ko rimwe na rimwe isigaye irumanira hanze aho kugira ngo ize mu nzu. Nirinzi bayiteyemo imiti ntabwo umubu ukunze kuzamo, ahubwo hari igihe urinda ukafumira hanze. Icyo gihe hateganywa imiti yo kuba wakwisiga mu gihe uri hanze, cyane cyane nk'abatsinda hanze mu kabari cyangwa se mu kazi, abakora akazi k'izamu gutyo. Abo rero twifuza ko nabo bakoresha imiti yo kwisiga yirukana imibu igatuma itabegera. Ni uburyo bushya rero burimo bukoreshwa mu Rwanda kugira ngo turebe ko twahashya malariya, cyane cyane ko imibu nyine nayo igenda yiga ubundi bwenge bwo guhunga imiti iterwa imbere mu cyangwa se inzitiramibu. Ikindi nk'ingamba nshya ni ko ku nzitiramibu hari inzitiramibu nshya tugomba gutangiza mu gihugu kugira ngo zibashe guhangana n'ubukana bw'imibu, nabwo ni ingamba nshya yihariye izakoreshwa mu Rwanda. Hanyuma ikindi turimo dutekereza ubu ngubu bwo gushyira mu bikorwa no gusanga imibu hanze aho iterera amagi kugira ngo tubashe gukoresha imiti yica amagi y'imibu ikiri mitoya mbere y'uko idusanga mu ngo zacu. Ubwo n'ubundi buryo bw'ingenzi bishobora gutangiza kugira ngo bunganire ingamba zari zisanzwe.
Turakomeza tubiganireho mu kanya. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara, ariko mbere y'uko mbaha ijambo bakakubaza cyangwa se bagatanga ni ibitekerezo inyunganizi, nagira ngo muri makeya mubanze mutubwire icyo umuturage mumusaba mu byerekeranye no kubafasha kurwanya iyi ndwara ya malaria. Mwari mutubwiye nk'isuku y'ahantu abantu batuye, iyo suku ndumva ireba umuturage ku giti cye. Mwari muvuze gukoresha nk'imiti ku bantu bakorera hanze nko mu ijoro, ariko muri makeya muri rusange ni iki musaba umuntu ku giti cye, umuturage ku giti cye, kugira ngo abashe kubafasha kugera ku ntego mwiyemeje?
Nakoze cyane. Umuturage icyo tumusaba by'umwihariko no kumva ko malaria ari ikibazo cy'ibyitse kimureba, mbere y'uko yumva ko ari ikibazo cy'undi muntu cyangwa se cya Minisiteri y'Ubuzima. Hanyuma amaze kumva ko ari ikibazo kimureba, akagira nawe uruhare ruhagije, harimo kwirinda, uwahawe inzitiramibu akayikoresha neza icyo yagenewe, kuko aho tujya tubona bazihabwa bakazikoresha zitagenewe, nko kuzirobesha amafi, kubabazubakisha amazu y'amatungo, cyangwa se kuzirindisha imbuto n'imboga zabo ngo zitangizwa n'udukoko. Byerekana ko umuturage aba akeneye kumva ko inzitiramibu ari iyo kumurinda imibu batarwara malariya, uruhare rwe naho ngaho rugaragarira. Ikindi nk'uko nari mbivuzeho, isuku y'aho umuntu atuye ikwiye kugaragara nk'aho ari inshingano ye bwite, kuko ntabwo akwiye gutegereza ko hari umuntu uzaza kumukuburira iwe cyangwa se kurandura ibihuru bizengurutse urugo rwe cyangwa se kumukingira inzugi n'amadirishya umugoroba ugeze. Urwo ni uruhare rwe nko gutanga nawe umusanzu mu kurwanya malariya iwe mu rugo, mbere y'uko areba ko hari umuntu uzaza aturutse hanze ngo amurindire malariya, kandi nawe afite uruhare rwe. Icya gatatu, yego
mukomeze hanyuma ubwo.
Icya gatatu ni ubuvuzi nk'uko navuze bwegerejwe abaturage. Biratangaje kubona haba ari umuntu wakwicwa na malariya muri iki gihe mu Rwanda, kandi gifite imiti ndetse n'ibipimo byo kumusuzuma imbere y'iwe mu rugo, nk'uko asiranye n'umujyanama w'ubuzima, umuvandimwe we, inshuti ye, mugenzi we baturanye, akaba afite igisubizo cya malariya, ariko ugasanga we yarwaye malariya iramuzahaje, atateye intambwe ngo ajye kwisuzumisha ku mujyanama w'ubuzima. Numva ko ni uruhare rukomeye cyane, aho buri wese agizemo imbaraga, malariya akayita ikibazo cye bwite. Numva ko byaba ari umusanzu ukomeye cyane mu kugabanya ikibazo cya malariya mu Rwanda.
Abadukurikiye muri uyu mwanya ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Turaganira uyu munsi ku ndwara ya malariya. Nk'uko rero muganga Aimable Mbituyumuremyi abivuze, nta wari ukwiye guhura n'ingaruka za malariya cyangwa se kuba yahitanwa n'iyi ndwara, kandi hari uburyo bwose bushoboka, imiti, kwirinda byose bishobora kumufasha mu buzima. Nagira ngo rero noneho twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika batange inama cyangwa se ibitekerezo, babaze basobanuze, turusheho gukomeza kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Twakire Batari Febre, turi kumwe.
Mwiriwe
neza.
Batari Febre ndi mu karere ka Ruhango.
Yego.
Iyo Leta y'u Rwanda na Minisiteri y'Ubuzima kubera ko badukangurira kwivuza malariya yuko ku ikarita haba handitseho ngo nta muntu urembera mu rugo, ariko nkatwe hari umuntu akunda guhura n'ikibazo ntitumenye nk'iminsi wenda ako gakoko bashobora kukabona mu maraso wajyayo, kandi ufite ibimenyetso byose, uruka, wabuza apeti, unahinda n'umuriro, noneho wajyayo ukumva urakubwiye ngo nta malariya irimo, kandi rwose no guhagara wumva unatitira, ibimenyetso nawe ubyiyumvamo, kandi unakugira n'amategeko y'uko nta muntu agomba kurembera imuhira. Ese iboneka mu maraso ryari iyo malariya igiye nko kwa muganga kugira ngo bahite bakubona ko malariya ibonetsemo?
Ikibazo cyawe cyari icyo? Yego. Ubwo rero urumva ko wowe ubusa nk'aho wamaze kwisuzuma akavuga uti ubu nta kabuza mfite malariya, ibyo ari byose indwara waba ufite yose, nk'uko bakangurira kwivuza no guhita wivuza ku kanya. Hanyuma rero ubwo reka nguhe muganga akubwire ibyerekeranye n'iyo malariya igihe ishobora kubonekera. Dr. Mamba, Hello.
Akoze cyane kubaza iki kibazo. Ni byo koko hari ibimenyetso bishobora kugaragara ku muntu kuko nabikomojeho bimeze nk'ibya malaria ariko bitavuze ko byanze bikunze ari malaria. Nibuke ko nasobanuye ko ikimenyetso kimusiga cyo kumenya ko urwaye malaria ni ugutanga ikizamini cy'amaraso. Basanga ufitemo twa dukoko nibwo umenya ko urwaye malaria, ariko ntabwo bivuze ko iyo batanze tutarimo uba utarwaye. Ushobora kuba ufite ibindi bimenyetso by'izindi ndwara birimo umuriro cyangwa se gutengurwa cyangwa se ikizibakanwa, bikaba byatuma ukeneye kongera kwisuzumisha izindi ndwara zindi. Aho rero iyo ugiye ku mujyanama w'ubuzima agasanga udafite malaria, akugira inama y'uko washaka ubundi buvuzi kugira ngo amenye neza indwara urwaye iyo ari yo. Ariko ntabwo bivuze ko byanze bikunze kuba utengurwa ufite umuriro bagomba kugusangamo malaria. Ishobora kuba indi ndwara ziteye bya bimenyetso ibyo abaganga barayishaka bakaguha imiti ijyanye n'uburwayi bwawe bagusanganye. Hagati rero yo kurumwa n'umubu ufite udukoko twa malaria no kugaragaza ibimenyetso, akenshi hakunze gucamo nibura hagati y'iminsi 10 na 15, ku buryo rero niyo minsi igaragara. Ushobora kuba wayigaragaza vuba bitewe n'ubudahangarwa bwawe uko bungana, ariko ubusanzwe tubara ko ari hafi ibyumweru 2 kugira ngo ube wagaragaje ibimenyetso.
Bivuze ko umuntu agiye kwisuzumisha ntibayibone ashobora kongera gusubirayo aramutse akomeje kubona ibyo bimenyetso kugira ngo bamenye niba noneho igaragara cyangwa se niba nta yindi ndwara afite?
Oya, tumugira inama y'uko yagombye kuko abaganga nabo bazi ko iyo basanze atari malaria bashakamo indi ndwara yo mutera ibimenyetso. Ntabwo arasubizwa mu rugo ngo atahe, ahubwo bamushakamo ubundi burwayi bundi butari malaria, kuko hari ubundi bwamutera ibimenyetso n'ibyo ngibyo ariko atari malaria.
Yego. Hanyuma aho agana, aho umuntu agana akimara kumva yasuherewe yumvise hari ikintu kitagenda akatekereza ko yashobora kuba afite malaria, ahantu ha mbere yerekeza ni ku mujyanama w'ubuzima?
Nibyo rwose, umujyanama w'ubuzima ni rwego rwa mbere yagombye kwegera kuko afite ibikoresho byo kumupima, ndetse babasha guhita babona ko afite malaria akimara kugaragaza ibimenyetso. Iyo batayibonye rero bamugira inama yo kujya ku kigo nderabuzima kugira ngo bashake niba nta bundi burwayi bwihariye bwaba mutera bya bimenyetso.
Batiri Febre, wasobanukiwe?
Nasobanukiwe rwose, turashimye, nta kibazo.
Yewe, urakoze cyane.
Twakire
Desire. Desire wiriwe?
Yego, murakoze. Dukunda iradiyo ijwi rya Amerika.
Yee, natwe turabakunda. Uruhagana hehe?
Uri Ngozi mu Burundi, aha nyine mu mujyi wa Ngozi, aho bita kuri pariki y'Ingozi.
Mumeze mute aho ngaho?
Ingozi ameze neza cyane rwose, twitaye turi mu munezero nyine. Ntabwo hari ntihari, ariko nyine malaria irahari cyane 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 mu mitumba, mu mijyi yaragabanutse, ariko mu mitumba ni nyinshi cyane, irica abantu benshi cyane.
Ubu rero dufite umuganga nubwo ari mu Rwanda, ariko ni impuguke mu byerekeranye n'indwara ya malaria. Ntabwo ari buvugenda ku ngamba zafashwe mu Burundi, ariko niba hari ikibazo wifuza kumusobanuzaho kugira ngo urusheho kwirinda cyangwa se kurwanya malaria, wamubaza?
Ni mu bantu bamaze kurwara malaria cyane, ni mu bantu bamaze kuyirwara nk'inshuro nka 5 cyangwa 6. Ikintu nagomba kubaza nibaza ko malaria ishobora kuba ijyanye n'ibintu byo kurya nabi, nibaza ko nabyo hamwe, kuko kenshi cyane tubona abantu bajya nabi cyane ari bifata cyane, nubwo nyine benshi hari ibyo by'ibinogo nyine bibamo n'ibitoke bari byinshi n'amashyamba, bikaba ari byo biyorora cyane. Ariko ndabona n'umuntu akenye cyane benshi aribo bayijyana, kuko barapfa ku byinshi mu misozi.
Ugatekereza ko ari kuba umuntu akenye bishobora kumutera malaria?
Mvuga ko kuba umuntu akenye ko nabyo hari icyo bituma idakira, kubera mbona bose badakira bivanye n'ubwo baba bakenye cyane, cyo kimwe n'abari mu mijyi.
Reka tubaze muganga tubwire isano byaba bifitanye. Dr. Aimable.
Murakoze cyane. ntabwo navuga ko kurya nabo bwabyo byaba ari ibyo byatera malariya, kuko twanye ko malariya iterwa na kariya gakoko kitwa plasmodium agatwarwa n'umubu ukava mu muntu urwaye malariya ijya mu wundi. Ubwo rero arurya neza arurya nabi bose bafite ibyago byo kurwara malariya. Gusa ubundi icyo navuga ni uko kurya nabi bishobora gutuma ugira ubudahangarwa cyangwa se abasirikare barinda umubiri wawe bakaba batagira imbaraga zihagije, bikaba byatuma utoroherwa vugira n'izenda n'umuntu urya neza. Ariko ntabwo kurya nabi ari byo bitera malariya, ahubwo malariya iterwa n'agakoko kitwa plasmodium gakurira mu mubu kagakwirakwizwa no mubu ukagashyira mu wundi muntu utarwaye, yaba arurya neza yaba arurya nabi bose bagirwaho kimwe na malariya. Gusa bashobora gutandukanya n'uko ufite ubudahangarwa bukeya ashobora kuzahazwa cyane na malariya kurusha undi, kandi kurya nabi bishobora kuba byagira uruhare mu kugira ubudahangarwa buhagije.
Desire wasobanukiwe?
Ego na kauti yawo rero ikindi nagomba kuvuga muderekanye ni nayo wacu Burundi nduka mu nyumba
turakumva komeza.
Hariho ukuntu mbona batanga imisegetera ku bwinshi, ariko nibaze gutanga imiti ngo badupomere mu mazu, batanze imisegetera gusa ntibatanga imiti. Mbona ko atacu badufatije kuko malaria kibandanya hongerekana nk'ubu baraduhaye imisegetera irenga 20-30 kumbo, ariko nta miti yo gupoma batanga. Cuma nico ngira ayo baracumba bo kidufasha.
Ye twizere ko abashinzwe ubuzima aho ngaho mu Burundi babyumvise bakaba babibafashamo.
Yego,
urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Dr. Mabre, Desire ati baraduha imisegetera ku bwinshi, baraduha inzitiramibu ziteye umuti ku bwinshi, ariko ntibapompe. Ibyo byombi birajyana mu kurwanya malaria cyangwa umuntu ashobora kwifashisha kimwe ikindi akagikoresha habaye ngombwa?
Arakoze cyane Desire. Kurwanya malaria no gukomatanya ingamba zitandukanye, ntabwo ingamba imwe yaba ihagije yonyine. Niyo mpamvu gutanga imisegetera cyangwa se inzitiramibu bifite uruhare rwabyo, ariko ibuke neza ko ntabwo inzitiramibu yicarana muri salo. Inzitiramibu iri ku gitanda aho uryama, ni ukuvuga ngo winjira mu nzitiramibu wari ukugiye kuryama, ariko si amasaha mbere yo kuryama uburinze n'iki. Rero dukeneye kureba ngo ni izihe ngamba zishyirwaho mu bihugu bitandukanye kugira ngo wa muturage wicaye muri salo abarindwe ya mibu itamuruma mbere yuko agera mu nzitiramibu. Nanone ariko gutera iyo miti iterwa mu nzu nabyo ntabwo bivanaho gukoresha inzitiramibu, kuko ushobora gusanga ku bw'ibyago hari umubu wenda utabashije kuhita ujya kuri rwa rugo utabiteyeho umuti, ugahita uza uryamye ugakuruma ukagenda. Bityo rero ya nzitiramibu nayo yakurinda bya byago. Ariyo mpamvu gukomatanya izo ngamba zose ni ingenzi.
Yego. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ku murongo wa telefone twakire Pacifique.
Murakoze. Nk'uko bivuze nitwa Muvunyi Pacifique, mererereye Nyanza.
Yego.
Hanyuma icyo navuga kuri malariya i Nyanza, leta yadushishikarije kuyirwanya dusiba ibinogo birekamo amazi, dutema n'ibihuru bikikije ngo ngira ngo twarayihashyije ku buryo bugaragara, kuko niyihereyeho buri mwaka narwaraga malariya, ariko ngira ngo uyu mwaka ubaye wa gatatu ntarwara malariya.
Ni byiza cyane.
Mu by'ukuri ni ibintu byo kwishimira, gusa ikibazo tugira n'ubundi mibi irahari. Ntanze urugero nko mu cyumba ndaramo, imibu iba yasajije yaneye ibiheri. Nagitanga akanya ko kuruhuka kabisa, gusa nagira ngo mbaze uwo mutumirwa ese imibu yabigira ubwenge ko mbona iyo nzimije itara ari bwiza ari myinshi? Murakoze.
Reka gusubize none. Urakoze cyane Pacifique. Ubwo ni ukuvuga ko isuku mwayikoze mwese, ntabwo ari wowe wenyine. Ni ukuvuga ko niba mwarahashyije malariya, ni ukuvuga ko mwese mwafatanije aho mutuye mugakurikiza inama abaganga bagiriye.
Yego.
Nuko. Dr. Aimable.
Yeah, asaze Pacifique ngira ngo ikijyanye n'isuku byo ni ingenzi kuko Nyanza by'umwihariko yigeze kuba mu turere twa mbere dufite malaria nyinshi mu myaka yashize, ariko ku bufatanye n'akarere ka Nyanza Minisiteri y'Ubuzima yabashije gushyiraho ingamba zihariye, harimo gutanga inzitiramibu nyine nk'uko bisanzwe, ariko inateramo uwo muti twavuze uterwa imbere mu mazu wica imibu. Ibyo byatumye malaria igabanuka cyane nk'uko bivuga, nubwo hajemo iki gahunda y'isuku koko, ariko hanagiyemo uwo muti kuva icyo gihe kugeza ubu, ku buryo tubona ko imibare yagabanutse cyane. Umwaka dusoje wa 2019 twabonye ko rwose akarere ka Nyanza malaria yagabanutse cyane. Nabashimira ko abaturage babo bagize uruhare mu kwemera guterwa umuti imbere mu nzu, ariko no kunganira iyo ngamba bashyiraho isuku aho batuye. Ngira ngo rero ni byo navugaho kuri n'ubu yakomeza kuboneka, ntabivuga ko imibu yose yahita ipfa ako kanya, cyane cyane ko hari n'ishobora nyine kuba iri hanze ikarumira hanze ahareteye imiti birashoboka, ariko n'imbere mu nzu itangiye kuza hari igihe umuti utangiye gushiramo. Ibyo bituma twongera guteramo imiti vuba ahangaha, ngira ngo tugiteganya guteramo imiti niba ari muri Nyanza, numva mu kwezi kwa kabiri hazaterwa nayo imiti, iri mu kwezi kwa gatatu bishobora kwenda ko kuko ari umuti duteramo umara umwaka mu nzu ukora, hari igihe wa mwaka utangiye gushira umuti utangiye gushiramo bigatuma bitera undi wa kabiri wunganira uwa mbere. Kubona imiti nako imibu igira ubwenge, kugira ngo ikiremwa cyose gifite uburyo kirwanaho. Imibu rero by'umwihariko yo ibasha kwirwanaho cyane, kuko imaze igihe kirekire cyane iri ku isi, ibizi bibangamira igenda yiga uburyo bwo guhunga icyago icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu uzasanga nyine nutera umuti mu nzu ukazana inzitirambi mu nzu, wa mubu uzamenya ko mu nzu arimo umuti wo kwica, icyo gihe ntabwo uzagaruka mu nzu ahubwo uzakumira hanze. Urumva ko ni umubu w'ubwenge nyine, ubwenge bwabaye bwinshi, kuko wamenye ko ari imiti wazanye yo kwica mu nzu, ntabwo uzaza kukumira mu nzu kuko utakubona, uzarindira ikiri hanze ariho ukumira, cyangwa usanga wimutse ujye kwirumira amatungo, kuko n'amatungo nayo akenshi uri imibu iba ishaka amaraso, ntabwo ishaka umuntu ubwe, ahubwo ishaka amaraso yo gukuza amagi yayo. Ari no mpamvu nyine tuvuga ko ari imibu y'ingore, ni uko ariyo itera amagi. Urumva rero umubu ufite ubwenge butameze nk'ubw'umuntu, ariko bujyanye nawo kugira ngo ubashe guhangana n'ibyago cyangwa se ibibazo.
Ni nka bya bindi ngo abahinzi bajya inama n'inyoni z'igihinde.
Wabimenye ubukungu.
Ku murongo wa telefoni dufite na David.
Wewe ndabyita. Cyangwa se za ndege zitajya aba piloti mu kurwanya malaria yabatera umuti mu bishanga, ariko tuyadura n'ikibazo hano ngo duturiye umugezi wa Nyabarongo cyangwa se niko wenda nabivuga, ariko usanga nko muri iki gihe cyo mu kwa kabiri malaria yiyongera cyane bitewe n'uko Nyabarongo iba yaruzuye muri aya mezi yasoza umwaka no mu ntangiro. Noneho rero mu gihe cyo gukamuka kwayo nyine imibu ikaba myinshi, nagira ngo nisabire akantu niba byashoboka igishanga cya Nyabarongo kizibandwaho by'umwihariko muri uko gutera umuti.
Yego. Warangize ko
noneho rero
komeza
ndacyakomeza. Hanyuma hari akantu nabonye gashobora gufasha umuntu mu kwirukana imibu wenda mu gihe adafite inzitiramibu cyangwa yagize akabazo.
Ni agake.
Ni akantu nakoze mbona karamfashe cyane, kandi hari n'abandi nakarangiye bambwira ko kabafashe. Ni ikiribwa cyitwa tungurusumu. Nubwo abantu benshi bayitinya ngo ihumura nabi cyangwa se bakagira izindi mpamvu, ariko umuntu kuna ukoresha tungurusumu wenda akayifata nka rimwe mu cyumweru ntago bura umubupa kumwegera wa malaria cyangwa se wese n'uwa malaria yo mu bubare hose ntago upfa kumwegera noneho ko umuntu yitinya urayifata ukaba wayihonda wangiza ukayizinja nko mu gatambaro ukayishyira hasi ahantu uryama ku buryo wa mwuka wayo nyine aho hasi ubuhari icyo gihe ntago mubu ushobora kukwegera.
Nari ngiye kukubaza uko uyikoresha, niba uyirya, niba urayihonda ukayishyira mu kantu ukayishyira hafi yawe,
urayihonda ukayishyira mu gatambaro ukayishyira hafi n'ahantu by'amazi se waba unashoboye no kuyirya wenda utatinya umwuka wayo cyangwa n'icyo ukaba wayikoresha. Ntabwo rwose ahantu hari tungurusumu malariya igihagera. Gusa malariya ni indwara njye mbona ihangayikije muri iki gihe, ariko nabo mbona impamvu hari malariya yagize imbaraga cyane ni uko aho imibu yororera ikira habaye myinshi bitewe n'uko muri bino bihugu byacu ntabwo mu gihe cyashe twahingaga igihingwa cy'umuceri cyane, ariko ubungubu usanga ahantu henshi hari amazi cyangwa se hari ibishanga harimo igihingwa cy'umuceri, ubu bigatuma rero muri iyo miceri nkeka ko imibu yahororokera cyane kuruta wenda mu bihe byahise kuko mu gihe cyashe tutawuhingaga. Ariko ni byiza ko leta yacu y'u Rwanda itwitaho ikagerageza kuzana imiti ikagerageza kuzana inzitiramibu. Nabonye no mu kwezi kwa 12 baratubaruye ingo nyine zituye kugira ngo batubaza n'umubare w'abantu bari muri izo ngo kugira ngo bazaduhe supaneti, ahubwo turazitegereje kuko izo dufite zimaze igihe kirekire zirashaje muri make. Icyano noneho nshaka kubaza dogiteri nk'ikibazo ese ko tujya twumva ko mu Rwanda hari uruganda rukora imiti kandi muri iki gihe turi kubona no muti wa kowaritemu utagifite imbaraga zo guhangana na malariya iriho muri iyi minsi, kuko urajya kwa muganga ukajyayo bakagufata amaraso malariya bakayibura kandi iminwa yahiye umugongo wacitse muri make ibimenyetso bya malariya ubifite, noneho hashira iminsi ibiri ugasubirayo ukagenda bakayibona bakaguha yewe n'imiti ya miti wayirya ukayirya neza nk'uko muganga yayiguhaye, hashira ibyumweru bibi cyangwa ukwezi kumwe ukongera ugasubirayo. Ndimo ndibaza nti ko igihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze gutera imbere muri byinshi nta kuntu bakora nk'ubushakashatsi bakareba nimba kiriya kinini cya kwarutemu kitagishoboye guhangana na malariya bakaba bakifashisha n'inzobere cyangwa se n'ubwo ruganda rukora imiti bakaba badukorera umuti wenda ukaba umwihariko w'u Rwanda ndetse ukaba wanagurishwa ahubwo mu bindi bihugu, ariko malariya tukagerageza kuba twayica. Hanyuma ingamba zo ni izisanzwe gutema ibihuru gusiba ibinogo amazi ashobora kureka abafite amazu ariho kostara bagashyiraho utuyungirizo mbese ingamba ni izisanzwe kandi nizera ko abanyarwanda turi abasirimu kandi turumva tukumvira leta niduhe inzitiramibu dushakiye n'imiti natwe ibisigaye tuzabikora. Murakoze cyane.
Murakoze cyane David. Hanyuma gatoya mbere yuko ugenda iyo tungurusumu umaze igihe kingana iki uyigerageza?
Tungurusumu ndumva maze nk'imyaka nk'ibiri kuko ahantu nayigerageje hari ahantu nanigeze naba hari imibu myinshi cyane noneho nkabona supaneti nta buryo mfite bwo kuba nayibona ariko nza kubikora kuko najyaga nyirya ariko naba nayiriye nkumva nta mubuwa ndiye nkabona mbyutse meze neza ndavuga nti reka ariko ibintu njye mbikora wenda nkaga tungusumu nyifate nka kabiri mu cyumweru ndeze.
Hanyuma uyifata gute mu biryo se? Uyifata mu biryo uyirya mu biryo uyiteka mu biryo ubigenza gute?
Oya ndayifata ubundi mu cyumweru umuntu ku muntu ukunda kuyikoresha afata uduheke dutatu turiya duheke tunini uradufata ukabanza ukakaraba n'amazi n'isabune ukadutonora wamara kudutonora ukaduhekenya wamara kuduhekenya niba ufite ibyo kurya ukarya ukabirenzaho ubwo bikarangira nyine kuriya umuntu aba ahumeka asohora umwuka yinjiza ubundi niko yamumunyine ibiri hafa aho ngaho ahujyanye bigatuma wa muvuta abasha kuhagiye.
Reka ngo ushimire cyane rero David, hanyuma mpumwanya muganga hagire icyo yabitubwiraho. Dr. Mabre, David avuze atanze igitekerezo ariko kandi n'ibyifuzo, ndetse anabaza najya ngo musubize.
Reka tushime cyane David ko aradufashije mu ibisobanuro by'ingamba ziriho n'ibyo Leta y'u Rwanda ishyiramo imbaraga kugira ngo malariya ibashe guhangana nayo. Ariko yakomeje ku bijyanye na Nyabarongo, nibyo koko ahantu hari amazi arenze igihe kirekire bihinduka imbiri y'imibu. Usanga akenshi hasi y'inzuzi nini hari amazi asa n'aho arenga akajya ahantu adatemba. Amazi atemba ubwayo yo mu ruzi ntacyo batwaye, ariko usanga kenshi ku nkengero z'uruzi z'ibiyaga hari ahantu hari amazi arenze atari menshi. Aho rero habasha kuba imbere y'imibu. Yakora imibu myinshi ishobora kuba yakoreramo ariko yo idakwirakwiza malariya. Nabyo abantu bakeneye kubimenya ko ntabwo imibu yose ariko ikwirakwiza malariya. Aho rero kuri Nyabarongo kuba hari ibishanga byinshi ni ikintu kizwi. Ni nayo mpamvu muri izo ngamba nshya zo gutera imiti mu bishanga hakoreshejwe ariko tuzeze cyangwa se n'ubundi buryo busanzwe bwo guteramo iyo miti buzagenda bushyirwamo imbaraga mu turere dutandukanye, ariko hashingiye no ku mikoro avonetse akagenda ahererwa ku turere tuzahaye kurusha utundi. Ngira ngo sinibuka neza niba bavuze ko ari mu karere ka Iharya.
Ni Ngororero.
Ngororero ntabwo iri mu turere cyane ubu ngubu turimo malariya nyinshi, ariko nayo igomba gutekerezwaho. Ariko icyo twemeranye ni uko ahantu hari ibishanga byinshi haba imibu myinshi, hakaba n'ibyago byo kugira malariya kurusha ahandi. Aha rero nigira ku bishanga ahantu hatandukanye, ariko n'uruhare rw'umuturage buriya nawe mu kurwanya ya mazi atemba na rwo rurahari, hatarindiriye ko byanze bikunze haboneka iyo miti iterwamo. Buriya ahantu hari amazi areka hari igisanga ari nto nk'ahantu hari ububumbyi bw'amatafari, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane muri Ngororero, ngira ngo hari ahantu hari ibirombe bya Gasegere cyangwa mabuye. Usanga rero hari amazi arekamo igihe kirekire kugeza ndetse no mu gihe cy'izuba ugasanga amazi akirimo. Ariko hakaba imbere y'imibu myinshi usanga malariya izamuka ndetse n'aho itari isanzwe imbere. Aho rero ntabwo twakarembire ko haza utwo tudege cyangwa se ngo turindire ko Leta iza guteramo imiti, ahubwo mu nshingano z'umuturage rwa ruhare nahoze mvuga ikeneye kumva ko ya mazi aretse uramutse uyagomoye agatemba ya magi y'imibu atembana na ya mazi agapfa, bityo ya mibu ikabura aho ngira gutera amazi. Nubwo washyiramo andi mazi mashya bwa kabiri, icyo gihe aba ari amazi mashyashya aje atarimo imibu, igihe nta kintu abatwaye bisaba guhindura amazi ntarenze iminsi itatu cyangwa ine ari ahantu hamwe ugashyiramo andi mashyashya, kugira ngo nabyo azabigerageza na bizabara mu bushakashatsi nabyo azabikore azabona ko bizagira uruhare rukomeye cyane. Yavuze kuri tungurusumu, ngira ngo ni ubushakashatsi yakoze twamushimiye ko anagerageje kubukora. Ntabwo nakwemeza ko tungurusumu ari ubushakashatsi n'abafite bwayikozweho, ariko ikizwi ni uko hari ubwoko bw'ibiti byirukana imibu, ushobora kwirukana imibu bitewe n'imibu n'impumuro yabyo. Tungurusumu rero kuba ifite iriya mpumuro isa naho ikaze cyane bishobora kuba byaba byirukana imibu, ariko ubwo ni ubushakashatsi yakoze ku giti cye. Ushobora kuba ari byo koko bitewe n'iriya mpumuro yabwo, kuko buriya hari ibindi biti cyane cyane nk'ibita mu cyayicyayi, hari ziriya nturusu tubona zisanzwe, hari ibyitwa za geranium. Ni ibiti bizwi ko bifite impumuro iyo ari myinshi ishobora kwirukana imibu, ndetse binakorwamo ya miti navuze bisiga iyo bari hanze kugira ngo umubu itabegera. Ubwo rero ntabwo byatangaza ko na tungurusumu yaba iri ku rwo rutonde. Nk'uko abikoze ubushakashatsi, impumuro yayo ikaba yatuma imibu itahegera.
Nta ngaruka mbi bigira, kuko ni ikiribwa mu bindi.
Mu kiribwa mu bindi ariko ntabwo mvuze ko tungurusumu yakoreshwa nko kwirukana imibu, ariko ni ubushakashatsi twareba niba koko nayo yaba iri ku rutonde. Ahubwo ubwo David twazamushaka tukanamuvugisha, ubwo wenda yaduha nimero ye tukazamuhamagara.
Turazifite, turaza kumubaza hanyuma tuzibahe.
yavuze ko kindi kintu cyiza cyane cy'ingenzi ngira ngo icyo yavuze cyo kuyishyira hafi y'aharyama ngo nagikomozaho kuko buriya imibu iza kurumana cyane nijoro igamije kwegera ahantu umwuka duhumeka dusohora nijoro dusohokera aho rero ni ku mazuru ni ku munwa uzasanga kenshi rero wa mwuka duhumeka mubi uwo twinjiza abari mwiza udusohora abari mubi niwo rero ukurura imibu nijoro ikaza kuturuma nijoro dusinziriye ndetse ahandi ikunze kuruma cyane ni ku ngingo cyane cyane ku bikonje niko nahita cyangwa se no hafi y'ibirenge ndetse insino ahasohokera umwuka mubi ibyo rero ni birako wasanga niba koko ashyira hafi y'aharyamye ku musego wasanga yampumura kuko ituma ya mibu itegera ku mazuru cyangwa se ku mutungi harume numva ari ikintu twazareba twaza gitanga inama isobanutse yakomoje ku bijyanye rero n'ibintu bishobora kuba byongera malariya muri iyi minsi ni koko bigaragara ko imibu nk'uko twabivuze yororokera ahantu hari amazi adatemba uro dusanga ko ahantu henshi hari ibikorwa bihakorerwa ubuhinzi bw'umuceri bukomojeho ikora ubwo buhinzi bw'umuceri bugenda buba bukorwa ahantu henshi hanini niko ibyago byo kubona aya mazi aretse igihe kirekire byiyongera bigatuma ya mibu nayo ibasha kuba myinshi na mbere aho itabaga ugasanga irahari ibyo bijyana nanone n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bisanga cyane cyane mu turere twa za Rulindo twa za Gakenke twa za Rutsiro twa za Nyamasheke ndetse na Ngororo yahoze akomoza aho usanga ndetse n'ahari ibirombe by'amatafari izo za Muhanga izo za Kamonyi aho bacukura imicanga yo kubakisha aho hose usanga ko uko bacukura niko bashyiraho ibyobo bishobora kureka nk'amazi imvura rero yagwamo ugasanga bigeze mu gihe cy'izuba y'amazi akiretsemo bikaba imbere y'imibu bituma malariya izamuka hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange ngira ngo ni ikintu yavuze ariko naheraho nyine nk'ubwo nkangurira abantu bakora iyo mirimo y'ubuhinzi y'ubucukuzi ko bagomye nyine kugira uruhare rwabo mu kurwanya malariya kuko baba bagize uruhare mu gushyiraho bya byobo birekamo amazi bagombye kuvanamo ya mazi ataramara igihe kirekire kuko uko atinze niko ya magi yororokeramo bigatuma malariya iba nyinshi ahantu hatuye.
Ibyo David yavuze ni byinshi yasabye n'inzitiramibu ubwo ushobora kuza kubigarukaho mu kanya ndetse n'imiti n'ibishobora kuba yakorerwa mu Rwanda ariko nagira ngo tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ijwi ry'Amerika umaze akanya dutegereje telefone yari imaze gucika none narabonetse tubanze tumwakire mbere y'uko mukomeza Dusenge uranyumva sinzi ukuntu telefone nanone yongeye kugenda Dusenge uranyumva yego wakoze kutwihanganira telefone yawe yacitse ariko turongeye turakubona ubwo wagerageza kubaza ikibazo cyawe muri makeya cyangwa gutanga igitekerezo
nagomba kubaza ni kuvuga uyu muntu atanze ibitekerezo avuze ko imibu iba hariya batera imiceri mugabo yendagiraje kenshi hariho abantu benshi batagenda hariya batera imiceri mugabo ugasanga bari kuba barwara malariya none bagenze gute kugira bariyo malariya kandi bakagiye n'ibyo bigore batera imiceri
malariya ishobora kuboneka ahantu henshi ese uherereye he Dusenge uhagaze hibungubu urahagana hehe uhagaze aho ubungubu
ibuvira
muri Congo wari urimo uratekereza ko bishobora kuba imibu ishobora kuba bibaho ngo hafi ahari umuceri gusa uratekereza ko ariho imibu iboneka gusa hari n'ibirombe nk'uko muganga yabitubwiraga ahantu ha hari ibyo bubirekamo amazi hari amashyamba ibihuru n'ibintu nk'ibyo ngibyo
ni ukuvuga kendage ku bintu mbaze ku bintu nagiye niga mu mashuri cyane ku bintu nagize ko ubuhinga n'ubushakashatsi ni ibiryo na malariya kuko njyewe ndi umwe mu bantu yari ageje ukwiragiza inyigisho ukwirinda malaria ukuvuga ndenaje akenshi ibinyibo malaria itegwa n'umuhungu w'ingore umuntu rero w'ingore uboneka kenshi na kenshi mu ijoro ugere umeze mu ijoro usanga impande y'inzu nkangigihe hareti ibizira ugasanga niyo uyirengera cyane mu gihe hari ibipine by'amamodokari byaheze bashyiraho impande y'inzu
yego hanyuma hari ikibazo wifuza kubaza muganga ko tumufite ku murongo wa telefone kugira ngo wongere ubumenyi bwawe butuma nyine uzabasha gukomeza gushishikariza abantu kwirinda malaria dusenge uranyumva ubanza telefone kumvikana nawe bitarimo koroha aho ngaho uvira ndeka ngushimire hanyuma twakire Bosco
ta
uri weneza
namahoro namahoro sana hamwe
yego urahagana he
ndi mu Burundi mwaro
mwiriwe neza aho ngaho
ino ni sawa agacoka arahari naho imvura imaze igihe ari myinshi cyane
twizere kwita abasigi itaretse ngo ibasigire malaria
mu bisanzwe ahubwo nyine n'ikibazo rwose naho bariko baravuga iby'amazi yireka n'ibiki biraboneka hadafashwe ingingo zikomeye ko kurwanya malaria nko muri iyi minsi y'imvura nyinshi muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko ari ikibazo kidasanzwe rero inguma nibaza nibyo imisegetera ndaho turabona itangwa kugira ngo harwanywe malaria turaraba uba amashamba aba menshi cyane kukubera imvura ni nyinshi uri kunitegereza ibiziga biratega ku bwinshi mbega nta kundi byogenzwa malaria ikagwanywa kuruta uko biri uno munsi
icyo wifuza cyakongerwamo ni iki
nge nibaza yuko turabye kunkene bimeze imvura nyinshi n'ibiziba byinshi cyane bipfa biteze hari hakwiye imiti yo gupompa iyo mibu ituma malaria yiyongera cyane kugira ngo kumurengera ngo basike ku mugambi nyawo wo kuyirwanya ubundi kujyama mu musegetera mu ijoro umuntu atarawujyana mwo mbega yokingirwa gute kugira ngo ntiyanduzwe n'iyi mibu itera malaria na cyane cyane ko ibonekana mu ijoro kuva bwije nta buryo bwo kwikingira mbona buhari kuko ntidushobora guca tujya mu misegetera
ariko murayifite
yego imisegetera irahari
yego komeza urangize igitekerezo cyawe hanyuma tubone uko twakire n'abandi
rero nariko ngira nti iyo abo byashoboka borabye kumwe ne habaho kuyipompuke tanke ihere burundu hama jambo nta kindi gishoboka kukubera ko nijoro bucira ntabwo umuntu ashobora kujyama mu musegetera murakoze
nge urakoze cyane ariko birashoboka kuryama mu musegetera birashoboka reka mboneraho akanya ko kugushimira kandi ingaruka no kubyo mugenzi wa wundi Desire yavuze murimo kugaruka kuri iki kibazo cyo gupompa imiti mutanga icyifuzo ubwo rero cyifuzo cyanyu ndetse bakaba banaza dushakira akanya tukaganira nabo mukababaza rwose mikoro zirafunguye igihe bazumva bafite akanya batwemerera tukazaganira nabo kugira ngo namwe mubone ibisobanuro bihagije ku bijyanye n'ingamba cyangwa se ibiteganyijwe birimo gukorwa mu gihugu cyanyu kugira ngo murusheho kurwanya malaria ndagushimiye cyane Bosco
ego murakoze neza ndabashimiye
Dr. Emabre mwumvise ibyo haba bavandimwe bavuze ubwo yenda na hakanyu kaza no kurangiriza ku bijyanye na ya miti twavugaga ibyo David yabazaga kandi yavuga ko bategereje n'inzitiramibu ubwo muri makeya mwabasubiza cyangwa se mukagira ibyo muvuga no ku by'abandi bavuze mbere yuko dukomeza
yarakoze cyane kuri David yari yavuze ku bijyanye n'uko inzitiramibu tegerejwe ibyo koko barabaruwe twamaze kumenya umubare wo bazikeneye n'izigomba gutangwa uretse gutegura gahunda yagutse yo mu gihugu hose yo kuzigeza ku baturage uburyo twizera ko muri uyu mwaka tuzatanga hafi miliyoni 2.7 y'inzitiranyo ku Banyarwanda bose. Ubwo rero nabo bazagirwaho muri ngororero, bazazibona vuba nabo. Yavuze ku kijyanye n'imiti rero ya Quaritene ngo yaba itagikora neza, ariko kugeza ubu ubushakashatsi dukora mu Rwanda turabukora tureba niba imiti igikora. Basanze ko umuti witwa Quaritene ugifite ubushobozi buhagije bwo kuvura malariya, ahubwo ari cyo yakomojeho wenda nyirango ngihuze n'ikibazo yari afite. Uko yavuze ati hari igihe ijyayo bakayikuramo, ariko wasubirayo bakayibona ndetse bakaguha n'imiti ukayinywa neza. Akwiriye kubanza kumenya mbese yayinyweye neza ntiyakira. Niba yarakize rero yavuze ngo nyuma y'ukwezi akongera akarwara. Ibyo ntabwo byerekana ko imiti idakora, ahubwo byerekana ko ntabwo amarana malariya umwaka itarakwica, ntabwo ushobora kureka imiti igihe itarakwica ariyo. Bivuga ko icyo gihe basanze ariyo baramuvura arakira, ariko yongera kurumwa n'umubu. Niyo mpamvu bavuze ngo ukwezi gutaha ukongera ukarwara. Ntabwo rero bivanaho kuba wanyoye imiti ugakira utazongera kurwara malariya, kuko ntabwo umuti ari ubukingo. Ahubwo iyo umaze gukira ukwiye gutekereza ese ni ibihe byago byatumye nandura malariya kugira ngo nirinde, ariko bishoboka ko wakongera kurwara nyuma y'ukwezi, kuko nyuma y'iminsi 28 urumwe n'umubu waramaze gufata imiti ushobora kongera ukarwara malariya busanzwe. Ngira ngo rero tuvaneho icyo kintu cy'uko imiti yaba idakora, imiti irakora, ahubwo uwanyoye imiti agakira afite ibyago byo kongera kurwara iyo adashyizeho ingamba zo kwirinda. Ndamu nicyo nari gufasha David kugira ngo abashe kubyumva neza kurushaho.
Reka twakire noneho byose n'Imana. Turi kumwe? Yego, wiriwe urahagana he?
Ndi mu majyaruguru mu karere ka Gakenya bita ku Rutabo.
Nyarutsa rero igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo.
Mbere na mbere ndashimira Leta y'u Rwanda yazanye gahunda yo gutera imiti mu bishanga imibu yororokera itera malariya. Aba nifuza ko bazabasha kugera ahantu henshi cyane, kuko biragaragara ko muri ino minsi abantu batangiye kuvuga ko malariya bazaje. Ko nanone ndakaba bigaragara ko wenda ibitamu babahaye zashaza, ariko abashyira izindi gahunda yo kuzana izindi.
Birateganyijwe.
Rero ni igikorwa cyiza kandi twishimye.
Yego, ndagushimiye cyane. Hanyuma reka duhe ijambo rya nyuma Dr. Aimable Bitungumuremyi, nababwiye ko akuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Dr. nagira ngo mutange inama mu gusoza kugira ngo nyine abantu barusheho kwirinda malariya ndetse no kuyikumira muri make cyane.
Murakoze cyane. Malariya ni ikibazo gihangayikishije isi n'abanyarwanda by'umwihariko, kandi uturere twose two mu Rwanda turebwa n'ikibazo cya malariya. Bivuga rero ko buri munyarwanda wese ahari yugarijwe na malariya, bityo no kuyirinda ni ikibazo kimureba. Akwiye rero kumva ko afite uruhare rwe rugaragara mu kwirinda malariya akoresha ingamba ziriho zashyizweho na Leta, ariko kandi anagana serivisi zatanzwe cyane cyane zo kwivuza mu midugudu umujyanama w'ubuzima, kugira ngo abashe kwivuza igihe cyose afite malariya adahita yemerwa.
Yego, mbashimiye cyane rero kuri iki kiganiro, ku bisobanuro mwatanze ku nama. Dr. Aimable Bitungumuremyi, mwakoze cyane. Namwe mwakoze abadukurikiye, abatanze ibibazo byubaka inama n'inyunganizi. Nkaba nshimira abatwari kumwe ku buhanga bw'ibyuma Franklin na Fasil Gebeho, kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Mwese rero tubifurije kugira ubuzima buzira umuze, mukomeze gukurikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.